www.najimsafi.com.
Basi chizi uyo mina mpenda jama anaye msahamu. Basi chizi uyo, ongera mama yangu. Mama, weno mama shujaa.